Uta kucala bese udadisha imibhalo kute akucathanise futhi abone ukuthi ngabe kwakuyiqiniso noma cha. Walithatha liqiniso nelitestament lelidzala. Manje Paula bekasifundziswa lesikhulu telitestament lelidzala. Bangakho lokwatiko lokho. Wafundziswa ngaphansi kwalesinye sethifundziswa letinkulu letendlula tonke telusuku lwakhe. Gamaliel sifundziswa lesicavile. Uthi Paula bekalathi iltestament lelidzala. Uthi ngicabanga ukuthi kunyakatiswa kwakhe kokuqala njengoba ngishito ekuseni ngesikhathi atibonela ngemehlo kufa kwaStefane. Kufanele ukuthi ikhona indlo letsite leyambamba Paula ngoba kuyo yonke imibhalo yakhe bekasolo akhomba kuko angafanele ngoba ngahlupha libandla kwaze kwaba sekufeni ngingulomncane emkhathini wabo. Oh kodwa uNkulunkulu bekanemicabango lowehlukile wako bekangulenye yemadoda lanemandla kunawo onke elusuku. Bonani Paula longcwele umpostoli lomkhulu nengubo yakhe lekhatimula kakhulu nalenhle kwasho imbongo. Oh impela kutoba nekumemeta lapho sonke sesihlangana lapho lolo suku lolukhulu lapho sengimbona emukela umchelo wokufela lukholo umvuzo wokufela lukholo ngema nepeni lenzadlana lapha kungesiko kathena lapho abhala khona letincwadi lethi base ke bamgeca bamjuba inhloko base bamjikele eswirish kuthi akhukhuleke ehle ngeswirish ngaleli juda lelincane lapho lathi ngiphethe emtimbeni wami timbawu tajesu kristu ngilwe netilo efeso kodwa ngikulwile kulwa lokuhle ngilicedzile libanga ngikugcinile kukholwa. Uthi emva kwalokhu bengibekelwe umchele wekulunga loyo inkosi umehlulele lolungile layo ngipha wona ngalolo suku. Uthi kunesimi ngedwa nje kodwa bonke lothanda kubonakala kwayo ngikuthanda kakhulu kanjani lokho. Oh ngifuna kubalwa kanye nalabo. Sasivame kuhlabela ingoma. Oh beungabalwa njengalomunye wemhlambi wakhe. Beungabalwa njengalomunye wemhlambi wakhe. Ungabi nabala ngesikhathi ucaphele. Futhi ulinze lokho kubona ukuthi kubukwe. Uyabuya futhi. Ngifuna kuba ngilomunye wabo. Manje lombhali uyachubeka uthi ngakho ke sifanele sibike ukuchaphela lokukhulu etimpheni lesitivile funa mhlawumbe noma ngasiphi isikhathi kuphunyuke. Njengoba sifundisile ngalokho manje ekuseni livesi lesibili liphathelene nekuthi uma ngoba uma livi lelakhulunywa ngetingelosi lithola ukuthi tiyintingelosi na baprofeti. Nkulunkulu etikhathini tasendulo manje ufanele wende hhayi umbono wethu nje kodwa libhayibheli. Manje sahluko sekuqala livesi lekuqala. Nkulunkulu lo wathi etikhathini tasendulo ngetindlela letehlukene wakhuluma kubobaba bengebaprofeti. Manje uwelela lapha futhi uyasho futhi ngoba uma livi lelakhulunywa ngetingelosi aqiniseka futhi kusho ukuthini ukuthi ingelosi sithunywa.
If God anointed messenger and then if we be anointed
uma uNkulunkulu agcoba sithunywa bese kuthi ke uma sigcotshwa sithunywa taNkulunkulu sithunywa eveni linxusa lasezulwini sidisho ukuthi sithihambe nabafokazi asisibo balelivu kodwa sifuna lidolobha lelidaka uMakhi nemendi walo uNkulunkulu. Asibeki ingcebo kulomhlaba lapho emasela agcekeza khona nenondo kuthomba nekubolisa ngoba ingcebo yethu ibekwe ezulwini lapho Jesu ahlethi khona ngesekudla salomkhulu. Oh indlo leyingathi imulo nalemangalisa kangaka pho kwathi lokho emathemba ethu akakhelwa ethi kwalutho lolungaphansi kunengathi yaJesu nekulunga. Uma konke emphefumulweni wami kudeda khona-ke ungilo lonke lithemba lami nensika kuKristu lidwala leliqinile ngema yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako. Walibhala kahle kanjani edi paronet lelo culo ngetikhathi tetinhlupho. Manje uma livi lelakhulunywa ngetingelosi laqiniseka ngesikhathi sithunywa saNkulunkulu sikhuluma livi lema nawo wonke umvuzo lo emukelwa waphindziselwa ngalokufanele Sine siyophunywa kanjani manje uma singamuva Kristu lokhuluma asezulwini? Manje bukusisani, sine siyophunywa kanjani uma sithebesela lokusindziswa lokukhulu kangaka? Kucaba ngeni lokwathi kucala kwakhulunywa kucala inkosi Kristu ucala umsebenzi wakhe. Wendani yena? Uyambukisisa ukuthi ukanjani, uthobile, umnene, kuthi bekangesuye kanjani umuntu lomkhulu lowatiwako njengasiyazi wethu enkolo, kodwa bekathobile, amnene, anebubele. Bekangesuye umshumayeli lonemandla, liphimbo lakhe lalingevakali esitaladeni, kodwa Johane waphuma njengelibhubesi lelibhodlako. Bekangumshumayeli. Jesu uyaphuma hayi njengelibhubesi lelibhodlako, kodwa uNkulunkulu asebenta naye aqinisa livi. Nkulunkulu bekana Kristu. Petro wathi ngelusuku lwePentecost, nine madoda ka-Israyeli, nani nine lenihlala eJudiya. Jesu waseNazarethi, indvodza lefakazelwe uNkulunkulu emkhathini wenu ngetibonakaliso netimanga nemimangaliso uNkulunkulu latenda ngaye emkhathini wenu nonke, nonke nine lenibofakazi. Bukani kuthi wakubethela kanjani phansi kubo benifanele nimaki. Jesu wathi nine bazenzisi, wathi niyaphuma bese nibuka lilanga futhi ni libovu futhi lelihle, bese nithi litawugucubala futhi uma libalele futhi kube nelilanga kanjalo njalo nithi litoba lihle. Wathi niyakhona kubona kuma kwesibhakabhaka, kodwa tibonakaliso tesikhathi anikhoni kutibona, ngoba kube beningathi mina beniyolwathi lusuku lwami. Oh, beangumemeta kakhulu kusihlwa kuthi umoya wakhe umemeta kakhulu kanjani nebashumayeli bakhe. Li awa selifikile, siyakhona kubona. Sibuka emabhomu e-atom, siyathi kuthi ngubani lotho thatha indzawo ya-Clark Gable, kuthi ngubani lotho kwenda loku lokwa noma lolokunye, noma ngubani lotho baliphini lamengameli. Likhathalele loko, kodwa asikhoni kwehlukanisa tibonakaliso tesikhathi. Sisekugcineni. Kuyini na? Sikhathalele kakhulu ukuthi ngusiphi sahluko lesilandzelako samabona kuthi utokwenda njani isuzi na, noma ngubani ligama lalowo wesifazane, futhi ngukuphi Arthur Godfrey lapho aya khona, mhloboni yelihlaya latolidonsa ngesikhathi lesilandzelako na. Sine njengomKristu singcolise ingcondo yethu legcwele kuphukuphuku lobunjalo, ibe kanzi besifanele sibe semkhulekweni zawana thide futhi sidadisha iBhayibheli kwathi tibonakaliso tesikhathi lesiphila kuso. Yini leyenda loko? Sikhathi lesiningi ngemapulpiti labuthakathaka kunjalo, loko akwehli futhi kulethe liciniso lelivangeli. Sitodzingeka siphendule ngaloko ngetinsuku letitako, asikafanele sisebenzele noma yini. Nebantu njengoba silapha kuleli thabanekeli laBranham, kubona tibonakaliso netimanga nemandla aKristu lovukile, bese-ke kuba kwathi kuthi besitobeka tikhathi tethu etikwaletinye tintfo, bese sitsebesela kuva liphimbo lenkosi Jesu kuthi thine siyophunyuka kanjani uma sisebesela lokusindiswa lokungakana. Livesi lesithathu noma livesi lesine, naku lapho sigcine khona evesini lesine manje ekuseni. Nkulunkulu futhi afakaza kanye nabo. Oh he, Nkulunkulu afakaza kanye nabo. Lalelani livi kokubili netibonakaliso timanga nangemimangaliso leyehlukahlukene. Yini mimangaliso leyehlukahlukene na? Yini lokwehlukahlukene na? Lokwehlukahlukene kusho lokunengi, nemimangaliso leminengi Nkulunkulu wafakaza. Oh Nkulunkulu, ngiyethemba ukuthi kutojula enhlitiyweni tenu. Lalelani, ngingulomunye webelusi benu nemnakethu neveli lapha. Ngifuna nikubhale phansi iBhayibheli lathi, uma kuvuka lomunye emkhathini wenu futhi usho lokuthite nalokuthite futhi kungafezeki, ningakulaleli ngoba angikakhulumi. Kodwa uma akhuluma egameni lami nalakusho kokufezeke, khona-ke kuveni. Amen. Ngoba nginalo umprofeti noma umshumayeli noma kungahle kube yini, uma loko lakushoko kufezeka, khona-ke muveni. manje bangani ase simuve moya lo ingcwele akhuluma emkhathini wethu akhombisa imangaliso lehlukene netibonakaliso netimanga asingawendluli nje njengetendeko letejwayelekile nje asikhumbule ukuthi uJesu Kristu longuye idolo namhla naphakathi aqinisa livi lakhe sifanele sikwende oh ngiyacela kwendeni caphelani akuthi yonke lenye into ibe nguleba ngemuva ngisho nelikhaya lakho umyeni wakho umkakho bantwana bakho noma kungaba yini kubeke kube kwesibili beka uNkulunkulu kucala wena uthi mnakethu uBranham ngetulu kwebantwana bami ngetulu kwanoma yini beka uNkulunkulu kucala akabe wekucala Eliya wehla entabeni ngalelinye lilanga beka ingelosi sithunywa sithunywa sankulunkulu lesigcotshiwe wase uthola umfelakati athotha tinkuni letimbili wathi hamba umbhakele licebelengwane lencane bese ungilethela emantu lamancane wase uthi njengoba umphefumulo wakho uphila senginemacebelengwane nje lenele noma inhlama yakolo lenele kwenta licebelengwane lelincane linye futhi nje nginemafutha lenele ukuthi afakwe kuyibhuca kufinyeta futhi ngithotha tinkuni letimbili indlela le ifashini lenzala yayikuthi indlela yasendiya yekuphambanisa tinkuni nekulushisa ekhathi nenzawo ube solo ulufucela ekhathi kwendiwa lomnengi umlilo wasekhempini njengako wathi futhi ngitopheka licebelengwane lencane lami nemfana wami umntwana nami futhi sidolidla bese siyafa kwakukade kunesomiso iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha kude mandi kwasanzawo lowo lobuke umprofeti lomdzala wabuka lowo wesifazane ebusweni wathi hamba ungibhakele licebelengwane kuqala umyalo lo nje pho kuthi wesilisa angatshela umfelokade abulawa indlala kuphakela yena kuqala wathini na Ngoba isho kanje inkosi lembida ayiphindze iphele nesigubhu semafutha asiyophindze some aze uNkulunkulu anise imvula emhlabeni ukuqala uNkulunkulu wangena wase ubhaka lelo cebelengwane lelincane wase uyeda utolinika umprofeti wabuyela emuva ngqo wase ubhaka lelinye nalelinye 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 nalembida ayiphindzanga yaphela noma sigubhu some waze uNkulunkulu wanisa imvula emhlabeni Wabeka uNkulunkulu ngaphambi kwabantwana bakhe. Wabeka uNkulunkulu ngaphambi kwanoma yini lenye. Wathatha umbuso kaNkulunkulu ukucala. uNkulunkulu ufanele abe nendzawo yokucala enhlitiyweni yakho, indzawo yokucala empilweni yakho, indzawo yokucala kuyo yonke into loyendako noma lokho longiko. uNkulunkulu ufanele abe wekucala. Akayifuni indzawo yesibili. Ayimfanele indzawo yesibili. Ufanelwe ngilokwendlula konke nekwekucala nako konke lesinako kumfanele alibusiswe ligama lakhe lelingcwele ngoba uNkulunkulu futhi ethwele ufakazi waniketha ubufakazi ngokubili ngetibonakaliso netimanga imimangaliso lehlukahlukene netipho tamoya longcwele nekwenthandwa yakhe Hayi lokho lokushiwo madoda lokho lokwashiwo libandla kodwa lokho lokwakuyintsandwe yaNkulunkulu Oh sidzinga kufuna intsandwe yaNkulunkulu Hayi kwesekelwa ngumakhelwane wakho Hayi kwesekelwa bantfu bakho Hayi kwesekelwa ngumyeni wakho noma umkakho kodwa ufuna intsandwe yaNkulunkulu futhi wende lokho kucala khona ke yonke lenye indlo intsandwe emfati nentsandwe yabantwana Yongena khaca nako kodwa beka uNkulunkulu embili
What's now for unto the angels
Have Bukisani manje ngoba kwakungesito atingelosi lathobisela ngaphansi kwato live lelidako lelesikhuluma ngalo ngalamanye magama ingelosi letinkulu lekhondisa emazulwini Gabriel Michael umhlonyana Nemashumi etingulungwane letiphindwe kamashumi lati ngulungwane tetingelozi tasezulwini noma emashumi emakhulu ebaprofeti lobe semhlabeni wonke wonke wabo akakaze abeke noma ngumuphi wabo ukuthi abe nekulawula ethi kwelive lelityako lelesikhuluma ngalo. Akukho namunye akazange athi Isaya uyolawula umhlaba, akazange athobisele live ku-Eliya, kanjalo akazange futhi alibeke kuGabriyeli noma ngiphi ingelosi noma ngimuphi umoya lokhontisako. Bukisisani ukuthi wathini Pawula asolo adumisa Kristu lapho sikhuluma khona, kodwa lomunye ufakazile endzaweni letsite athi umuntu uyini kuthi ungaze umkhumbule na, noma indodzana yemuntu kuthi uyivakashele na? Wena umende wathi kuba mncane kunetingelosi, wena umchelise ngenkhathimulo nangekuhlonipheka, futhi wambisa etukwemisebenti yesandla sakho. Manje uma nifuna kukufunza loko, ihlabelelo 84 kuyakusikisa. Davide akhuluma manje wambitha wathi Davide lapha na, loko kuyakucathulula khona lapho, noma bengiqinisile manje ekuseni ngemprofeti.
He said, for one of the angels.
Wathi, ngoba lenye yetingelosi yasho endzaweni letsite, Davide sithunywa sankulunkulu, bekayingelosi yankulunkulu, ngoba bekasithunywa sankulunkulu. Ingelosi yathi, Davide wathi etihlabelelweni, wamenda waba mncane kunetingelosi tasezulwini. Ingelosi yathi inkulunkulu wamenda waba mncane kunengelosi kude ambeke umthele, kuthi kude ahlupheke, kuthi eve kufa, kuthi abuye aphakanyiswe, kude amende adle lifa letinto tonke temhlaba. Manje kuMateyu 28:18 sifunza leti, emva kokuba sekabethelwe kuthi wabuye wavuka ngelusuku lwesithathu, wahlangana nebafundi bakhe wase uyabayala kuthi baye eveni lonke kuthi bashumayele elivangeli kuko konke lokudaliwe. Wathi onke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe etandleni tami, onke amandla ezulwini, onke amandla emhlabeni aphiwe mine. Wakuyini na? Umuntu naNkulunkulu bese bahlangene, ilogos yasendiwe inyama kuthi yabulawa, kuthi yabuye yavuka kuze kube kulungisiswa kwethu, yase-ke iba ngu-Imanueli logcotshiwe phakathi naphakathi. Nkulunkulu wantshintsha indzawo yakhe yekuhlala esuka esihlalweni sebukhosi emabangeni etindzawo ngaleya waya enhlitweni yendvodzana yakhe Kristu Jesu kuthi aphile futhi abuse njalo njalo. Nkulunkulu bekakuKristu uyindzawo yekuphumula yekugcina yamoya. Umoya wahlala ethabanekele ngalelinye lilanga, niyakwati loko, ngaphansi kwelithende, naSolomoni wamakhela indlu, kodwa noko longethulu kwako konke akahlali etindlini letentiwe ngetandla, kepha ungendele umtimba. Ngale ncwadini yetento sahluko sesikhombisa, ngesikhathi akhuluma wathi bonke bakubona ngaphambili bamakhela lithende, Mosi wakwenda bekanelithende wase ufaka umphongolo lapho, ngoba uNkulunkulu bekasesihlalweni seMusa akahlalanga lapho. Kulungile, ngakho-ke ungendele umtimba, umtimba wenkosi Jesu Kristu wendiwe waba mncane kunetingelosi kuthi eve kufa, futhi angekho lomunye kepha yena kanye nje lophakeme kunako konke lokuphakeme, Kristu inkosana yekuthula, inkosi yemakhosi, umbusi wembusi, umdali wato tonke tinkanyeti emhlabeni wonke nelizulu nalokukulo. Oh Nkulunkulu, waba mncane kunalokudaliwe kwakhe kude ahlenge umuntu longenakhaya, umuntu longenakutisita, wase ubapha likhaya ezulwini, washiya tinkhatimulo tasezulwini, washiya ligama leliphakeme kunawo onke langabidwa, futhi ngesikhathi asemhlabeni umuntu wamnika ligama leliphansi kunawo onke lebe bangamnika lona. Bathi bekaliveza ndlebe kwekucala nje, watalelwa emkhombeni, wasongwa ngetindvangu letisuka ngemuva kwelijoke lenkhabi, kungekho ndzawo langaya kuyo, bekangenakhaya langaya kulo, futhi bekabitwa ngaBhelizebule, sikhulu semadimoni. Waphathwa kabi, wakhafunelwa, wahlekiswa ngaye waliwa futhi waya emigodzini lephansi kunayo yonke wase ugobonzelela phansi kulenyanyeka kunato tonke tingwadla kuloko umuntu lakwente kuye kodwa uNkulunkulu wamphakamisela etulu ngangekuthi bekadzingeka abuke phansi kude abone lizulu umuntu wamnika sihlalo lesiphansi kunato tonke umnika indzawo lembi kunayo yonke ligama leliphansi kunawo onke uNkulunkulu wamphakamisa wase umnika sihlalo lesiphakeme kunato tonke neligama leliphakeme kunawo onke ngulowo umehluko kuloko lokwentiwe ngumuntu ngendvodzana yaNkulunkulu nalokwentiwe nguNkulunkulu ngendvodzana yaNkulunkulu wakhothama kute thine siphakanyiswe uba ngithi kute kuthi thine ngemusa wakhe sibe nguye uta kulaba ngenamakhaya futhi waba ngulongenakhaya cobo lwakhe kute thine sibe nelikhaya weta kulaba gulako futhi wentiwa lokulako cobo lwakhe kute siphiliswe weta esonini futhi wentiwa sono cobo lwakhe kute sisinziswe akumangalisi aphakanyiswa akumangalisi angilowo languye kusiswa uNkulunkulu umphakamisile nawo onke amandla emazukwini nasemhlabeni aphiwe yena uma umsebenzi wakhe wasemhlabeni sewucedziwe lapha emhlabeni weta emhlabeni wathi angakwenda nje inkanyeti yekusa yamemetela ukuthi uyindvodzana yaNkulunkulu wanyakatisa wonke devele lebekahlangana naye alibusiswe ligama lenkosi bodevele bathuthumela futhi baxhuxa futhi bacela kuhawukelwa ebukhoneni bakhe yebo mnumzane sonke sihogo sasimathi ukuthi bekangibani wahamba ngekuthi thoba bekangenandzawo yekucamelisa inhloko yakhe ngebusuku lobunemvula yona kanye letilwane lebekatidalile inyonte elizulu inetidleke netimbungushe tinemigothi kodwa indvodzana yemuntu ayinandzawo yekucamelisa inhloko yayo lebusisiwe impela yayinjalo waba sono waba phansi futhi washiywa kodwa bodeveli bebathi ukuthi bekangibani bacela kuhawukelwa bathi utelani kuyosihlupha sikhathi sethu singakefiki futhi ngaleso sikhathi bashumayele bebambida ngekuthi Belzebuli umbhuli bodeveli bebambida ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu lophilako futhi bacela kuhawukelwa oh besingema kanjani umzuzu nje kuphela ungibani wena empeleni usho ukuthini lowo msebenzi lonawo na noma isho ukuthini leyo ndle encane lengeyethu na isho ukuthini imoto lengeyethu na intombatane lenhle wena nfanyana letiselelako kuyini loko kubukeka lokuncane lonako manje nini etinsizwa naleticwebetelako tinwele leticwebetelako emahlombe laconzile uyogobana ngalelinye ilanga uma sewugobiswe kuguga kodwa ayibusiswe inkosi unemphefumulo lotelwe kabusha uyophila kude kube phakathi naphakathi ngoba uba nguwe kude wena ngemusa wakhe ube nguye futhi akwendele indzawo oh thine lesicabanga ukuthi thine kuntshintsha timbahla nemagrosa lambalwa endlini siyini na uNkulunkulu beyangakuthatha ngesikhashana kona kanye nje kuphefumula kwakho kuphethwe esandleni sakhe uthi ulapha emkhathini wethu kuphilisa labagulako kumemetela nekudisho nekusho kungakendeki futhi ngaso sonke isikhathi kuphelele uthi unake ngisho nangalokwenele kuletha lencane inhlanti lefile ibuye iphile futhi emkhathini wethu Jehova anathi Jehova akithi lomkhulu nalonemandla ngikhona Nesikhathi afa bebacabanga ukuthi bese bamtholile wenyukela esogweni nesikhathi ashiya umhlaba ngalolo suku ngesikhathi abethelwa waya etindzaweni talabalahliwe iBhayibheli lathi wahamba washumayela emiphefumulweni leyayisekuboshweni lengaphendvukanga ekubeketeleni tinsuku taNowa nesikhathi afa namoya wakhe wamshiya uba yilogosi futhi yena ngiyabona wathi ngavela kuNkulunkulu ngibiyela kuNkulunkulu naNkulunkulu bekanguleyo nsika emlilo leyahola abantwana ehlane futhi ngesikhathi alapha emhlabeni futhi ngesikhathi afa wabiyela emuva ekukhanyeni futhi Pawula wambona futhi bekakukhanya akukho namunye walala abanye lowambona bambona Pawula awa kukhona lokwamshaya Futhi kwakukukhanya. Pawula wathi ngubani lona lengumhluphako? Wathi Sawula, Sawula ungihluphelani na? Wathi ngubani lona? Wathi nginguJesu lomhluphako. Futhi kulukhuni kuwe kukhahlele manyeveni. Wase uyahamba ke wadadisha lokho kukhanya. Pawula wabiyela emuva eBhayibhelini. Uthola ukuthi lokho kukhanya kwakuyini? Futhi wabhala lencwadi. UJehova lofanako, lokho kukhanya lokufanako, lokwakusehlane nebantwana baka-Israyeli. Futhi ngesikhathi Petro asejele, bekangiloko kukhanya lokwangena futhi kwavula iminyango. Futhi ngemusa wakhe, ngako kude umuntu loyaba nekuthi landulela. Oh, uma nje bebangakhohlwa kulethithunywa letingakwazi kubhala nekufunda. Futhi khumbula, akusiso lesithunywa ngumlayeto. Wehlile futhi unathi ngesimo sensika yokukhanya futhi uhamba ngemimangaliso yakhe lefanako netibonakaliso. Akukho lokuphumile eBhayibhelini, kuhlala neBhayibheli ngqo libanjwe ngaphansi kwekuthobeka. Aveta inkhathimulo yakhe, akhombisa emandla akhe, alibusiswe ligama lakhe lelingcwele. Ngiyathi nifanele ukucabanga ukuthi ngiyahlanya, kodwa oh, lokho kuphumula kwaphakathi lokubusisiwe lokusemphefumulweni wami. Noma tiphepho tingahambisa kwemagagasi, sisimiso sami sibambelela ekhathi neveyili. Nekumbona ngesikhathi afa, kwate kwathi inyanga yathatha kuphelelwa ngemandla kwemizwa, lilanga lashona ekhathi nemini. Futhi ngesikhathi aya etindzaweni talabalahliwe, wanconcotha emnyango, nemnyango washileka wavuleka. LeBhayibheli lathi washumayela emiphefumulweni leyayisekuboshweni lengaphendukanga ekubeketeleni etinsuku intanoni emva kokuba sekashonile kulomhlaba. Nakethu nathathewethu, ngesikhathi ashona umsebenzi wakhe wasemhlabeni wasewendiwe, kodwa bekasasolo asebenza futhi usasolo asemsebenzini kusihlwa. Amen. Wanconcotha emnyango walabalahlekile. LeBhayibheli lathi wakwenda futhi wafakaza, ngindalo yowesifazane, nginguye loyo Adam bekakhuluma ngaye, nginguye lowo Enoch lathi bekade ofika netingulungwane letilishumi talabangcwele bakhe. Ngendvodzana yankulunkulu lophilako, futhi nesuke nona ngelusuku lwenu lwemusa, kodwa kwaprofethwa kini ingelosi Enoch, Noah, futhi ngifanele ngifike ngigcwalise onke emavi eBhayibheli laNkulunkulu. Ngilapha njengafakazi kule live lalabalahliwe. Futhi washumayela kubo, wesuka wehlela esihogweni, wehlela ngqo eminyangweni yesihogo, wanconcotha emnyango. Develi wavula umnyango wathi, ngikutholile manje. Wahluthula letotikhiya elihlangothini lwakhe, wathi, wena Develi, sewuphethe kukhohlisa sikhathi lesithe. Naku khona lapha eBhayibhelini, ngifika kuko emzuzwini. Sewuphethe kukhohlisa sikhathi lesithe, kodwa sengifikele kutophatha. Wathatha letotikhiya, wase uyamkhahlela, umbuyisela ekhathi, futhi wavala umnyango. Weta wendlula wase uthatha Abrahama, Isaka naJakobe. Ngelusuku lesithathu wavuka, nalabo lebebalele ethuneni bavuka naye. Oh, haleluya! Akumangalisi imbongi yathi, aphila wangithanda, afa wangisinzisa, angwatshwa wethwala tonotami, daya khashane le, avuka walungisisa ngesihle, kude kube phakathi, ngalelinye lilanga uyeda, oh, lusuku lwenkhathimulo. Libusisiwe lifindo lelibopha tinhlitiyo tethu ngenhlanganyelo yebuKristu luthando laNkulunkulu. Ngesikhathi avuka bekasengakacethi noko, bekasenalomunye umsebenzi lafanele awende. LeBhayibheli lathi wenyukela etulu futhi upha abantu tipho. Kwakukhona umoya lotungeletile ulenga ethu kwemhlaba webumnyama, wekuhwalala, wekufa, newekukhandleka. Imikhuleko yayingakhoni kwenyuka ngoba kubuyisana kwakusengakendiwa. Kodwa wabhoboza leyo veyili, wavula indlela, wabhoboza iveyili yekugula, wabhoboza iveyili yesono, wabhoboza iveyili yekukhandleka, wabhoboza iveyili yekucindzeteleka. Wabhoboza yonke iveyili, wase wenda umgwaco lomkhulu wemuntu lohamba ngawo, ahamba enyuka ngemgwaco lomkhulu wenkosi. Oh, he, ngesikhathi endlula inyanga netinkanyeti achubeka njalo njalo labalandzelako emva kwakhe, kuthi labangcwele belitestamenti lelidzala, Abrahama, Isaka naJakobe benyuka ngqo njalo bayongena emazulwini elizulu ngesikhathi bakhashane le nelidolopha sengiyababona baphakamisa emehlo abo Abraham wathi ngulelo lelidolopha lebe ngililangatelela kulibona oh wota lapha Isaka wota lapha Jakobe oh sasithi hambi nebafokati basemhlabeni kodwa naliya lelidolopha nalo lebe sililinzele nelibhayibheli lathi bamemetha kakhulu phakamani ninemasango aphakathi futhi niphakame ngoba inkosi yenkathimulo iyangena ngethi ingelosi emva kwemasango taphendvula ngekumemetha kakhulu kulethi ingelosi lethi emuva lapha tasethithi ingubani lenkosi yenkathimulo na nalethi ingelosi ngephandle lapha baprofethi tathi inkosi yemabandla lelichawe lekulwa base bacinzetela tinkinobho nemnyango lomkhulu washo uvuleka nawo ehla ngqo athabula emkhathini netitalati eda umncobi kunqoba nalabangcwele belitestamente lelidzala bahamba emva kwakhe wahlala phansi esihlalweni sebukhosi wathi babe naba sebakho wathi khwela lapha futhi uhlale phansi ngithe ngente tonke titsa takho tibe senabelo setinyawo takho njengoba sifunza sithola loko lapha embhalweni kulungile lalelani manje kuthi sisevesini lesiphohlongo ngako-ke sewubeke tintfo tonke ekuthobeleni yena ngaphansi kwetinyawo takhe ngoba ubeke tintfo tonke ekuthobeleni yena ngaphansi kwetinyawo takhe akashiyanga lutho lolunga ngaphansi kwakhe kodwa manje asiboni tintfo tonke tibekiwe ngaphansi kwakhe loko kufa asikuboni kufa kwamanje ngoba solo siyafa sibona kufa kodwa livesi lemfica kodwa sibona Jesu amen lalelani siyambona Jesu lowendiwa waba mncane sikhashana kunetingelosi kude ahlushelwe kufa abekiwe umchele wenkathimulo neludumo kude yena ngemusa kaNkulunkulu eve kufa ngenxa yawo wonke umuntu kungani endiwa waba mncane kunetingelosi na kude akhone kuva kufa wathi ngeka kuthi afe wafanele ethe kude afe buka lapha mngani ungalokothi nhlobo ukukhohlwe lokho ngesikhathi Jesu ahamba enyuka ligquma kufa kwakuhuma kutungeleta inhloko yakhe asithathe sithombe sethu siye eJerusalema eminyakeni letinkulungwane letimbili letendlulile futhi wawungakwala kanjani na ngiva umsindo uvela emgwacweni kuyini na kungcunza kwendlo letside siphambano lesidzala lesimahedle sithi asehla siphuma emasangweni asedamaseko singcunza eti kwematshe lalukhethe lawo matshe lamakhulu lalukhethe asekhona lapho singcunza eti kwala matshe lalukhethe lamakhulu gunku gunku ngibona kusaphaka kwengadi esitaladini kuyini na yindvodza lengakalimathi lutho kude ngaphandle kwekwenta lokuhle bantu bebaphumputhekile bebangamadi abamconzanga wena uthi baphumputhekile bebangaba nako kubona kwabo na ungabe solo unako kubona kwakho kepha ube uyimpumbuthe uyakukholwa lokho na libhayibheli lasho njalo ngiyamkhumbula Eliya endasedothani na waphuma wayoshaya abantu baphumputheka wathi manje ngilandzeleni bebaphumputhekile kuye nebantu baphumputhekile kusihlwa libandla lelithide lelingakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu lenyukela kimi ngalesinye isikhathi futhi lathi ngishaye ngibe yimpumbuthe ngishaye ngibe yimpumbuthe kwakusendlini yemnakethu uRight wathi ngishaye ngibe yimpumbuthe wathi Paula washaya indvodza yaba yimpumbuthe ngalesinye isikhathi wathi ngishaye ngibe yimpumbuthe ngathi mngani Devil sewuvele ukwendile sewuvele uyimpumbuthe impela ungiyo wathi philisa le ntombatanyana futhi ngidokukholwa ngathi sinzisa leso soni futhi ngidokukholwa impela oh wathi sitofanele sikholwe ngathi yinto lefanako-ke nalapha ifanele endlule emseni lomkhulu wankulunkulu geveli lo nkulunkulu walelive uphumputhekisile emehlo ebantu banemehlo kodwa ababoni libhayibheli lasho nangibeka lapha enyuka ngesitaladi ahudula tinyathelo letinengadi endleleni enyuka inyosi yekufa yayintinyela imtungeleta ihuma kuye sikhashanyana nje ngitokuthola Bekaya ngekuphela emandla omele emandi. Ngaye ngaduthulwa ngilele enhla lapha ensimini. Ingathi nje igeleta kimi. Ngakhala kakhulu ngifuna emandla. Nabhululu wami wagijima wathatha likepisi lakhe wase ulibeka phansi emandini. Emandi lamadzala lemile bomantshikitane emandini. Weda ngakhona ngase ngivula umlomo wami wakukhama lokho. Ngoba ingathi yayintshaza njengemthombo lapho ngangidujule khona ngabathi cucu ngesibhamu ngomile. Ngakho ke ngiyathi ukuthi kufanele ukuthi inkosi yami yayinjani emva kwekopha konke lokho kusa. Kusukela ngensimbi yemfica kuya kuyesithathu ncoko sihlwa alahlekelwa ngiyo yonke leyo ngathi. Ngiyayibona ingubo yakhe kucala njengemabadlana lamancanyana kuyo nawo onke lawo mabala acala kuba makhudlwana. Uthi ahlangana endale sikhulukati sithi basengathi imshaya emlendeni lapho asahamba hamba leyo kwakuyingathi ya Emmanuel oh umhlaba wawungayifaneli kodwa lapho enyuka leyo nyosi intinyela imtungeleta yendani na ekugcineni yamtinyela kodwa mnakethu noma ngibani uyathi kuthi dilwanyana noma inyosi uma ike yake yakuntinyela kanye lokho kucedza umsebenzi wekuntinyela ingeke isaphindze intinyele futhi ngoba uma isuka idonsa ludonsi lwayo luphume ngaleso zathu uNkulunkulu athi ngeke abe inyama wathatha loludonsi lwekufa enyameni yakhe wase udonsa ludonsi lwaphuma ekufeni alibusiswe ligama lenkosi kufa kungahihitela futhi kuntinyele kodwa kungeke kukulimade. Paula ngesikhathi Eva leyo nyosi ihitela lapho kufa kwakuta ngqo wathi oh kufa luphi ludonsi lwakho na. Bekangakhomba eCalvary lapho lwasala khona enyameni ya Emmanuel. Kuphi kunqoba kwakho na? Kodwa kabonge uNkulunkulu osipha kunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Yebo, asiboni tindvo tonke, kodwa siyambona Jesu lowendiwe wabamncane, ikhashana kunetingelosi, ngenxa yekuhluphekela kufa, ngoba kumfanele yena lokukhona konke, konke ngaye, kuthi ngaye sinato tonke tindvo ekucaleni emadodzana lamanengi futhi endiwe kapteni lomkhulu wekusindziswa kwethu ngenhlupheko. Indlela kuphela lebeyangaba ngukapteni wekusindziswa kwethu wadzingeka ukuthi ahlupheke. Lalelani lamavi lamahle lapha manje. Manje lalelani ngoba lolongcwelisako nalabo labangcweliswako bonke munye. Oh aniuboni yini umvini neligala lapho na? Ngako loyo lombangelako akanamahloni kubitwa ngekuthi ngumzalwane. Niyabona na? Leni na lalelani livesi lelilandzelako. Athi ngiyomemethela ligama lakho kubazalwane bami. Ngihlabele indumiso ngawe emkhathini welibandla. Futhi nekuthi ngiyobeka lithemba lami kuye. Futhi nekuthi buka mine nebantwana bami longinike bona wena.
For so much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself
ngaye kuthi njengoba abantwana bahlanganyela inyama nengadi naye lucobo wahlanganyela kona lokho kude kuthi ngekufa amchithe lonawo emandla ekufa loyo ngudevil futhi abakhulule labo ngeku ngoba ngeku ngoba kufa bagcinwa njalo njalo baboshelwe ebugcilini. Umuntu sonke isikhathi beka kwesaba kufa. Kristu waba soni wendiwa wabamncane kude athethwese kufa futhi akanamahloni ukuthi abitwe ngemnakethu ngoba walingwa njengoba nje silingwa. Uthi angenda abe luhlobo lolufanele lomncuseli ngoba wamela luhlobo lolufanako lokulingwa lelenini umelako. Uthi wathatha indzawo yakho athi ukuthi wawungeke uyithathe wena ngekwakho. Ngako awuboni yini mnakethu uthathe na? Yonke lento ngumusa, konke kwako ngumusa. Akusiko ukuthi wena wendani empeleni. Kungiloko lasavele akwendele kona. Manje ungeke wenda into yinye kutibonga ngekusindziswa kwakho. Kusindziswa kwakho kusipho. Kristu waba sono kute wena ube kulunga. Futhi uluhlobo lolufanele lwendvuna lenkulu yekusindziswa kwethu. Ngoba wahlupheka njengoba sahlupheka nje. Ulingwe njengoba silingwa nje. Futhi akanamahloni ekubitwa ngemnakethu wethu. Ngoba uyathi kuthi sendlulaphi nako oh alibusiswe ligama lakhe ngoba ngiqinisile akathithathelanga simo sethingelosi kodwa wathathela intalo ya-abrahama oh ye akazange abe ingelosi uba intalo ya-abrahama futhi thine singulabafile nje kukristu sithatha intalo ya-abrahama futhi sidindlalifa ngekwesethembiso niyabona na akadange athathe simo sengelosi akazange abe ingelosi uba ngumuntu uba intalo ya-abrahama futhi wathatha ludonsi lwekufa enyameni yakhe luchobo ukusibuyiselanisa nankulunkulu futhi manje uhleti lapho kuba ngumnxusele he besingakwencaba kanjani mngani na
Wherefore, in all things, it behooved him to be made like unto his brethren, that he might
Lalelani, ngakho-ke kwamfanela ukuthi abe njengebanakabo kuko konke, kute abe ngumpristi lomkhulu, lonesihawu nalothembekile, etintweni letiphathelene nankulunkulu, kwenda kubuyisana, sono sebantu, kute abe ngumbuyiseli. Niyabona kwakunebutha emkhathini wankulunkulu nemuntu futhi akukho muntu bathuma tingelozi baprofeti bebangeke bayithathe indzawo yakho ngoba bebafanele bathi khulekele bona lucobo bebangeke bayithathe indzawo ngakho-ke wathumela umthetho wawuliphoyisa lelisifaka ejele wawungakhoni ukusikhipha wathumela umthetho wathuma abaprofeti wathuma labalungile nayo yonke into bebangeke benda kubuyisana kodwa uyehla futhi uba ngulomnye wethu oh he ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi lesiningi khona manje ngithanda kuniyisa kulowo mthetho wekuhlengwa kodwa asinaso kodwa kwemzuzwana nje sithombele sihle sikuRuth naNaomi uma nitobona lapho kubuyisana kuthi umlimi bekakwenta kanjani umuntu lebekatohlenga lolahlekile nelifa leliwile bekafanele abe sihlobo sengadi umuntu lobekalahlekelwe lifa kuleso sizathu uBhowazi wathingeka abe bekasihlobo semndeni kuNaomi kude athole Ruth bese-ke bekadzingeka abe ngulofanele bekafanele akhone kukwenta kuhlenga lolahlekile naBhowazi esangweni waniketa bufakazi emangweni ngekukhahlela akhiphe isicathulo sakhe kuthi bekahlenge Naomi nalo lonke lifa lakhe kuthi bekafanele abe sihlobo sengadi kuthi nguleso sizathu ukuthi Kristu uNkulunkulu bekabe sihlobo sengadi kithi kuthi uyehla wase uba ngumuntu kuthi weva buhlungu bekulingwa kuthi bekahlekwa kuhlekiswa ngaye kuthi wahlushwa kuthi anganakwa kuthi abidwa ngabhelizebuli futhi ahalathiswa kuthi weva buhlungu bekufa ngaphansi kwekujeziswa ngekubulawa niyabona na wathingeka abe sihlobo sengadi kithi wathingeka acanjelwe emanga ngoba nicanjelwa emanga wathingeka ethwale kugula ngoba niyagula wathingeka ethwale tono ngoba kwakudono tenu futhi wathingeka abe sihlobo sengadi indlela kuphela lebeyangasihlenga ngayo kwakukuthi abe sihlobo sengadi kithi nekuthi uba kanjani isihlobo sengadi kungekuthatha simo senyama lenesono futhi abe ngulomunye wethu futhi kuloko wakhokha inhlawulo futhi wasihlenga wasibuyisela enhlanganyelweni yababe oh umsindisi lo nje pho emavi beyangeke akhone kukuvakalisa
For in that he himself
ngoba kuloko yena lucobo wahlupheka athobela futhi uyakhona kuba sita labo labalingwako kusita kusho kuvelana kuthi sizathu aba nguloko kuthi abe nekuvelana nani leni ninebuhle nebubi benu nelinye khathi nelingaphandle lenu lelincane netilingo tenu tibathi nkulu kakhulu nithe ningabe nisakhona kukumela uyati kuthi uvelana kanjani nani uhlala lapho kwenta kunxusela uhlala lapho kuthi akuthanze ngisho naloku nje uphambuka angeke akushiye utosolo nje akulandzela kuthi angiconcothe enhlitweni yakho akukho mhlubuki kule sakhiwo longathi kuthi uNkulunkulu ungiconcotha enhlitweni yakhe onke malanga kuthi utokwenta kuphela nje uma usesidalwa lesi sathokufa kulo mhlaba ngoba ukuthanzile wakuhlenga Timbongi itamile basungula utamile umuntu yetama kuvakalisa leyo ngcikithi yeluthando futhi ngeke kwatholakala ekuvakaliseni kwemuntu lo munye wathi oh luthando lankulunkulu lucebe futhi lumsulwa kangaka alunamkhawulo futhi lucine kangaka luyohlala kude kube phakathi liculo lalabangcwele netingelosi kube thine nge-inki besingagcwalisa lwandle netibhakabhaka tendiwa ngeliphepha lesikhumba likubhalwa kulo sonke siqu emhlabeni silusiba nawo wonke umuntu angumbhali ngekwemsebenzi ubhala luthando lwankulunkulu netulu kungamunya lwandle lome noma umbhalo logocwako ungakucukatha konke noma weluleke usuka esibhakabhakeni uye esibhakabhakeni awuyuze uconze akukho ndlela kithi kuthi siconze kuthi lowo mhlatshelo lomkhulu wakwenda kanjani lala wenda wehla futhi wasibuyiselanisa nankulunkulu wase ubuyela emuva futhi wathi manje angeke nginishiye ningenamdududi ngitobuya futhi ngiphinze ngibe nani ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba futhi naku lapho sikhona namuhla siphila isikhathi sekugcina najesu lofanako tindwo letifanako tibonakaliso letifanako timanga letifanako insinziso lefanako umoya lofanako wenda tindwo letifanako livangeli lelifanako livi lelifanako liboniso letifanako kubonakaliswa lokufanako yonke into akukasifanele kudzebesela lokusindziswa loku lokukhulu ngoba sitofanele sitilandze ngalelinye lilanga ngaloko lesikwentako ngendvodzana yaNkulunkulu isetandleni takho kusihlwa soni mhlubuki utokwenta njani ngayo na wena uthi yeboke ngitolicima kodwa khumbula ungakwenti loko akukho ndlela nhlobo uma usoni kuthi ungasuka kulesakhiwo futhi ufane ungeke ukwende Pilato ngalobunye busuku watama kukwenda wacela emandi wase ugeza tandla takhe wathi akukho lengakwenda ngako ngiyafana nje njengekungathi angaze ngikubone angaze ngive ngelivangeli angifuni lutho ngako beyangakugeza akususe etandleni takhe na beyangeka khona ekugcineni niyathi ukuthi kwendekani kupilato na walahlekelwa ingcondo futhi enhla le eSwitzerland lapho sasikhona eminyakeni lophelile sishumayela livangeli manje kunenganekwane lenzala leyasho ukuthi kunelichibi lemanti lapho bantu bavela khona emhlabeni wonke kubukisisa wonke eminyaka ngesikhathi sekubethelwa Pilato wathi hloma ngco ekufeni ngekuthi bulala agqumela kulamanti lawa futhi atimitisa yena futhi njalo ngeminyaka ngalolo suku lolufanayo emanti lalihlata sasibhakabhaka ayabila aphuma kulelo chibi kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wawala lamanti Emandi angeke aze ahlande ingathi yaJesu isuke etandleni takho noma emphefumulweni wakho yinye kuphela indlela yekukwenda loko kulemukela njengelucolo lolucondzene nawe sicu sakho futhi ubuyiselane naNkulunkulu asikhuleke babe losezulwini siyakubonga kusihlwa ngelivi ngoba kukholwa ukuthi angekuva nekuva ngelivi siyakubonga ngaJesu Uthi njengoba sibona lolu suku lolukhulu lesiphila kulo ukuthi kuba kanjani tibonakaliso netimanga ukuthi sitededela kanjani letinto leti tingene ngikunyenye uNkulunkulu uvula emehlo ebantu kule lithabanekele kusihlwa kude babone futhi baconze ukuthi sisema awene kugcina sikhathi siyabaleka Asinazo isikhathi lesidze kakhulu sekuba lapha futhi sitofanele sibone Jesu futhi sitodzingeka sibalwe njengebakhaphele ngoba akukho ukuthi landulela manje ekuseni uma waniketha lo lomkhulu umbono lonemandla walowo muntu eta lapha esuka le even ngaleya nekumbona ngale kwesithunti sekungabathi asukuma kuleso situlo semasondo athola ukubona kwakhe imilende yakhe icina ehla ajabula kulesakhiwo ajabula futhi adumisa uNkulunkulu yakhombisa ukuthi uNkulunkulu usengakhona kumvusela Abraham abantwana kulamatshe lawo ubona imibono njengoba Jesu athi angendi lutho aze babe angikhombise ngingeke ngende lutho imumbuthe yamlandzela futhi yathi sihawukele wathi wathinza emehlo abo wase uthi Ngekukholwa kwakho akube njalo kuwe manje Nkosi sibona Jesu asitiboni tonke tindlo uyabona sisathatha lokungcwelisiwe kwethu sikuyise ethuneni bese sihamba etikwelithuna nalomunye nalomunye kodwa sibona Jesu lowenda sethembiso simbona anathi hayi Jesu ethuneni hayi Jesu eminyakeni letinkulungwane letimbili endlulile kodwa Jesu kusihlwa lokanye nathi embona abonakaliswa ngawo onke emandla akhe netibonakaliso netimanga uNkulunkulu kwangathi singete sakujebesela lokusindiswa loku lokukhulu kodwa kwangathi singakwanga futhi sikwemukele futhi sihloniphe futhi siphile ngako kude kube lusuku Jesu lefika ngalo ukuthi asithathe siye ekhaya Ziphe kona Nkosi sikucela egameni lakhe futhi sisakhothamisa tinhloko tethu angathi noma ukhona yini umuntu kulesakhiwo kusihlwa ngaphansi kwabukhona bebuNkulunkulu bamoya loyingcwele lo ngathi nakathi uGranham ngenelisekile kuthi ngisephutheni ngenelisekile kuthi ngisephutheni uNkulunkulu wembulile kimi tono tami futhi ngiyathi kuthi nginelephutha ngisho phakamisela sandla sami kuye futhi ngicela kuhawukelwa kusihlwa uNkulunkulu ngihawukele nginelephutha Ungakwenda lokho na sisalindzile umzuzwana nje uma kukhona umuntu lapha lofunako kunekubhabhatisa lokutoba khona emzuzwaneni nje futhi uma usoni ngitophenduka ungalonqaba kanjani luthando lolungalinganiseki kangaka lalowo lowafa uNkulunkulu wasezulwini longcwele waba ngumuntu lonesono hayi ngoba wona kodwa ngoba bekanetono takho futhi watethwala lapho aya eCalvary futhi awunaki kwemukela lokho kucolelwa na ungeke wakwenda kusihlwa na sisakhothamise tinhloko tethu nomunye uthi ngikhumbule mina kethu uGranham ngiphamisela tandla tami kuKristu futhi ngithi ngihawukele mina nginelephutha futhi ngifuna kubuyiselana naNkulunkulu ungasiphakamisa sandla sakho na kulungile uma wonke umuntu angemaKristu ngakho ke asikhuleke babe siyakubonga kusihlwa ukuthi wonke umuntu wesekhathi lapha bangemaKristu ukuthi bakufakazele lokho ngekuthi bahlale bathule Kuthi tono tabo tonke tingaphansi kwengadi futhi ngibonga kakhulu ngalokho babusise Nkosi oh ngijabula kakhulu ukuthi bakutholile kubuyisana ngemnikelo wengadi ngekuva livi kugeza kwemandi nelivi liyasihlanda lisiletha endlaweni enkulu kunayo yonke lapho soni nebumnyama baso lobenyanyekako bendiwe baba mhlophe njengelicho emabala labovu chu esono lihlandiwe Uthi sididalwa letinsha kuKristu ikubonga kanjani pho lokho wena ngalokho manje inkonzo yempaphatiso iyeda ngiyaconza ukuthi lenthombi kusihlwa itobaphatiswa phansi lapha egameni lenkosi yayo oh babe losezulwini ikhulekela ukuthi utobusisa lenthombi ubuyela kanjani umcondo wami etinsukini letimbalwa nje letendlulile ngenyukela eHenryville futhi ngibona leyo ntombatane lencane letsandzekako izulazula lapho emgwaqweni futhi kusihlwa ingumake zathe yemukele wena njengemsinzisi wayo loconzene nayo impilo belukhuni kulomfana Nkosi oh nkulunkulu kodwa lizulu licinisekile ngaye futhi siyakubonga ngalokho siyakhuleka nkulunkulu ukuthi utoyibuyisa lentombi manje futhi njengoba itha kutobhabhatiswa ngemandla kwangathi wena ungayigcwalisa ngamoya loyingcwele wankulunkulu ziphe kona Nkosi kwangathi umphefumulo wayo ungathinzeka kakhulu nje emazulwini ziphe kona ngenkathimulo yakho sikucela egameni la Jesu amen ngifuna kufunda etentweni sahluko sesibili petro akhuluma ngelusuku lwepentecost umbhaphathizo wokuqala lowake wentiwa ebandleni lemaKristu petro ekhuta abafarisi nebantu labathi mbumbutse ngekungayiconzi indvodzana yaNkulunkulu akhuluma ngekuthi uNkulunkulu bekakathi ayivuse kanjani futhi wafakazela imisebenzi yayo netibonakaliso letinkulu netimanga lalelani lokho asakhuluma bekaphakamisa Jesu wonke umoya wemkhristu uphakamisa Jesu hayi ngetindzebe takho kuphela kodwa ngempilo yakho indzebe takho ingasho lenye into impilo yakho iyente lokunye uma wenda lokho uyathi ukuthi kuyini na kutendisa futhi ngingamane ngibhekane nelizulu njengemphiki nkolo kunekuba ngumzenzisi ngingathatha lithuba lami kangcono ngiyakholwa ezulwini njengemphiki nkolo kunekuba ngumzenzisi impela nge uma ufakazela Jesu futhi uthi ungumsinzisi uphila njengaloko ngoba abantu utokubuka ukuphuma kuwe kunjalo phila njengoba umkhristu afanele Sendlulile kuloko manje ekuseni. Manje inkosi ithanda kusasa ebusuku noma ngalesisathu ebusuku. Sithatha lesahluko sesithathu lokusahluko lesimangalisayo. Kuthi manje qiniseka kutama ukuthi ude ngalesisathu ebusuku. Bangakho lojabulela lencwadi ngalokufundisa kwasonto sikolwa na. Oh, ngiyabonga kakhulu lokho kuhle. Manje ngifuna kufunda manje etentweni sasuko sesibili ngicale evesini lemashumi lamathathu nabili. Lo Jesu uNkulunkulu umvusile lapho thine sibofakazi bebakwadi. Ngakho ke sekaphakanyiselwe ngesekudla saNkulunkulu futhi sekemukele kuyise sethembiso samoya longcwele. Wakukhulula lokhu lenikubonako manje naleni kuvako. Manje mlaleleni akhuluma ngaDavide lenye yetingelosi ngoba Davide akenyukeli ezulwini kodwa yena lucobo wathi inkosi yathi enkosini yami dala ngesekudla sami ngize ngento etitha takho ibe senabelo setinyawo takho. Davide beyangeke enyuke beka phansi kwengadi lecithiwe yamathokati netimbuti netimvu kodwa manje bekakhona kuvuka bekangephansi kwengadi yenkosi Jesu ngoba baphendvula kuphela kuleyo ngadi lapho yayitofika ekutheni isebende. Ngesikhathi ingadi yaKristu ifika ekutheni isebende, bonke labo lebe bafe basemseni lomuhle bavuka kunjalo base benyukela enkhathimulweni. Manje lalelani. Ngakho ke akuthi yonke indlu ka-Israyeli yati, lalelani lokhu. Kuthi uNkulunkulu umendile lo Jesu lofanako loyo nini nambethela kokubili inkosi naKristu. Kuthiwani ke ngaloko na? Ngabe ungumuntu wesithathu watikutinzathu noma ungutikutinzathu ngako konke na? Ukugcwala konke kweNkulunkulu ngekwemtimba. Ayikho into lekuthiwa boNkulunkulu labathathu. uNkulunkulu uyise uNkulunkulu Ndodana naNkulunkulu umoya longcwele. Loko akukho ngisho nasembhalweni nzawo. Akukho nzawo lapho kwake kwayalelwa ukuthi kubhabhatiswe egameni leyise nasegameni lendodana neligama lamoya longcwele. Akukho nzawo emibhalweni. Sivumo kholo semakatolika ukuthi awusiwo welibandla lemaprotestani. Ngitocela noma ngibani ukuthi angikhombise umbhalo munye lapho noma ngimuphi umuntu ake abhabhatiswa khona noma ngayiphi indlela kunasegameni lenkosi Jesu Kristu. Wota ungikhombise kona ukuthi ngitobeka luphawu emhlane wami loluthi umzenzisi nemprofeti wemanga, thishela wemanga, ukuthi ngihambe ngithabula titaladi. Ayikho into lenjalo. Akuzange sekube khona umuntu lowake wabhabhatiswa ngaleyo ndlela. Sivumo kholo sekatolika ukuthi hhayi imfundiso yeprotestani. Mateyu 28:19 wena uthi Jesu wathi ngaloko hambani evendonge nifundise tivetonge nibabhabhatise egameni leyise indodzana namoya longcwele. Loko kungiko kodwa hayi egameni leyise ligama lendodzana ligama lamoya longcwele. Ligama leyise ligama hayi emagama leyise uyiswa kusilo ligama. Bangakhi lokatiko loko na? Bangakhi boyise lokhona lapha na? Bamsantandla 10. Mangakhi madodzana le lapha na? Awaphakamise sanda sawo. Bangakhi bantu lo lapha na? Bamsantandla 10. Kulungile. Manje ungibani ligama lakho na? Awusuye uyise indodzana. Kanjalo awusuye umuntu. Lomunye wesifazane wathi kimi ngalesinye isikhathi. Lobeka wathi icuti ntsathu mbamba. Wathi mina wethu Branham. Kodwa moya longcwele ligama. Ngathi moya longcwele akusilo ligama. Moya longcwele ungiloko longiko ngumoya longcwele hayi ligama ungiloko ke ngingumuntu kodwa ligama lami angisuye umuntu ligama lami nguWilliam Branham. Ngako uma athi ngaloko hambani nifundise tivetonke nibabhabhatise egameni leyise nelendodzana nelamoya longcwele waseke Phethu etinsukwini letilishumi kamuva wathi phendvukani manje lapha lalela lokhu futhi uma sebakuvile lokhu bahlabeka enhlitweni yabo base bathi kuPhethro na nalabanye baphostoli madoda nani bazalwane singenda njani na? Phethro wase uthi kubo phendvukani ngulo nalowo wenu futhi abhabhatiswe egameni lenkosi Jesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono tenu bona niyokwamukeliswa siphiwo samoya longcwele. Manje-ke ngabe Phethro wenda kona loko Jesu lamtshela ukuthi angakwenti na? Bekangakadideki ngithi lesididekile etentweni 2:38 emajuda abhabhatiswa egameni lenkosi Jesu Kristu ngekuchwiliswa. Etentweni sahluko sesiphohlongo siyathola ukuthi Filipu wehla washumayela kumasamariya futhi wawabhabhatisa egameni lenkosi Jesu Kristu emasamariya. Etendweni 10:49 Petro wayala betive ukuthi babhabhatiswe egameni lenkosi Jesu Kristu. Pawula tendo 10:5 wathabula evendi laselugwini lolungasenhla lwasefesu uthola abafundi bebabafundi labangemabaptist beka wonke umuntu bengemabaptist bebaphenduke ngaphansi komshumayelo loyibaptist ligama lakhe lingu ngiyabona Apollos futhi beka ngumshumayelo loyibaptist futhi bekafakaza ngelibhayibheli ukuthi Jesu beka ngukristu Paula wathi namemukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na bathi asathi noma kukhona umoya longcwele wathi pho nabhaphathiswa kanjani na bathi sibhaphathiswe indvodza lefanako leyabhaphathisa Jesu umgotsi wemanti ngephandle lapho loko kwenele kahle Paula wathi loko ngeke kusebenze manje nifanele nibhaphathiswe niphindze futhi futhi Paula wabayala ukuthi babhaphathiswe baphindze futhi egameni lenkosi Jesu Kristu wabeka tandla takhe ethi kwabo namoya longcwele wehlela kubo kungiko yebo mnumzana yoba kukhanya ngesikhathi sakusiswa indlela le enkhathi emlweni impela ndoyithola endleleni yemandi loko kukhanya namuhla ngingcwatshwe egameni laJesu leliligugu labancane nalabadzala phendvukani etoneni tenu tonke moya longcwele impela utongena ngekhathi kukhanya kwakusihlwa sekufikile kuliciniso ukuthi uNkulunkulu naKristu bamunye ngoloko iBhayibheli lakusho kunjalo sengilo li-hour sesikhathi sekuthi siphenduke tshela umbongolode uma sewulungele echibini futhi sto senilungele na kulungile kudonsa emakhethini manje inkosi inibusise manje njengoba umnakethu akhondisa ngempaphatiso nonke niyabona lapha na